must kiss.
Hello, my baby, fanya urudi moyoni, sikusudi tugombane. Usisikilize miluzi, nishachoka kuwa loli, usiruhusu tutengane. Nishapata tabu, ina mida ya kula, kulala. Mamaro menichua kila idara, hata ukimuna ni kwa ishara, hakuna ulichovuna ni hasara. Umeondoka nimeliona peni, kweli moyo umechoka yangu matendo. Umeacha alama katikati ya mgongo, kila nikigusa maumivu kwa ubongo. Inauma sana siposema mimuongo, karoka na pwita fanya rudi uzibe korongo. Baby, you're dangerous. And you sleep up on in Asia. My pins are in your window, cause I wind up, cause baby, you're my dangerous. And you sleep up on in Asia. Baby, you're my la la. Baby,
Asia.
To sing the crazy.
Asia.
Rodu nyeleze.
Asira,
tusindikize mama.
Asira,
rudi unyeleze. Jue, ujue, mwenzako naumia moyo utambue. Tambue, ono nusweka na mtima. Na lalama, otwa nateseka na wana. Ochama, alokudanganya nambie ni mjue. Mindo sababu ilo kufanya ondoke. Na vyangu vitabia mara nanuna mda ote. Ana kama unasikia litani kutelolote. Picha yote nime kwa mama mwenye ukoe.
Nime sipo kwepo nina asia. Mapenze nime mwendo kazi. Mwendo kazi. Baby you my danger. Nime sipo kwepo mina asia.
Tusindikize mama.
Tusindikize
Kids.